yako kibudu mededi. Afanya utakavyo wa bredi. Baby, baby, to spend it. Maisha nyewe mafupi, no daddy. Oko, nishike oko. Oko, baby, oko. Oko, nishike oko. Oko, baby, oko. Kalushindani na bikarakos. Oh, bikarakos. Usije ukamwaga mwenzio nta lost. Oh, tani maliza. Oko, nishike oko. Oko, baby oko. Oko, nishike oko.
Una hope na Mona Lisa na Aisha. Wakati unaliwaliza, unaliwaliza. When do nae nifana, nifaya. Oh, wale vikaragosyo. Wapi, 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 wapi nishike. Wapi nishike huku. Wapi, wapi nishike huku. Oh, 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 nisana, nisana. Oh, wale vyana kidiana. Nani maliza hoko, nishike hoko. Hoko, baby hoko. Hoko, nishike hoko. Hoko, baby hoko. Kata kidogo, nata na mikogo. Nataka kidogo, a sweet kama jojo, katoto kamoto. Kata kidogo, nata na mikogo, nataka kidogo, a sweet kama jojo, katoto kamoto. Oh, nisana, nisana.